jo tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kebe kabaruji amen fulfulde talatare jeddi lewru novembre jena yamde sokido studio tamani miden tawa ile maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji du mor way galo kanko no humu jiro won to boggi jamde to sikirabo kompetitivide bonanda yidan jahatan keba sembele sa haledindi le wuddu leedindi nyaloma kenya o tan ko yata attaque ngaji jenay so buray dun tan dum mata ton civil éduqué digi le di do bonanda ji dum wonon yimbe la wombe le sa haledindi kollitivide wattu jono o jamare de fadirama tiagal be bi lamo wala fu ko huncini hono himbeji mabbe di hore no be kani renirede ton kawr tan jowi ngal do hawaluji dum fuddi nokko no dutte do bon leleedi almagne ko joni won kawrtal noga e tata balgal be noddir cop 23 be bi dubbi noga e did ko dido golleji puddi fa hande on wattu wonde waylitirade wala fu ko yari tiagal leleedi elede faabe joto nyaloma hando yalla hono gede murtudo gonde sa haledi meden di kan natin redle armo do no fana kawrtal puddugal kenya do bo moko do sikrab di won sembe kabaruji di min jogini on do bete hande di bismillah mo don e hedade hollitindiwde kenya bonandaji di matama sanne le sa haledindi kanye ele wuddu leedindi hollitindi wiide fandi fuu ko yata bonandaji sappo ka matama ton yimbe le civil éduqué digle hen dun altinere kenya dido bonandaji matama le lamu gaaw motti kanye e tumbutu mohamadou samaseku
dum fudiri fusugol bombore de mobel nanyoba luma herba der cercle en sungutu yabbi wakar jono ka hultama nayo keddike jeego mo barmi ane mabbe barmu be sanne gendarme en ngondo tumbe puddi horgol mobel gongel ngel do kay yungel larmi mali yabbi bombore le naturde d'accord sompi der cercle nyafunki le region tumbutu solo sab e leri mali tatongoni barmube be nabama sur docteur nyafunki le kabaruji kebadi di e do mangal pat embe na nyaho non hinwaade kabar denagu ngalurende batte garangal premier ministre on der ngalurende kenyan yu dowol gol sakiti burtinede watu 10h akune konna e bore der lamu muti bunandaji ngadama fewde e camion ngaji didi di larmi mali o tan non chauffeur goto e pranti goto kedike hen ngadbe dido bunandaji di kubini dun camion ngaji didde kabitibe wobbe iminama bangal faboyaade gonbe tunbe fa hande der lamu muti o nyande alande wattu 19h yimbele cikitabe latare jadin kobe masimbini yaya traore conseiller amiru fatoma der nokku ngudido sahal sewari hakkiloji sappo ka ele kabaruji kebadi di hulitama wiide be do mbofi neddo mabbe kaja non woni kanko computer wa gendarme en leedi malibe bangi goddo dun to talu tun der cercle blanc ele lamu segu gendarme en gonbe der barrage talu tun kebe bural do yimbele aniyinobe wadde bonandaji fawde mabbe guldo lawul kay fa goto heddaki hen
hollitinde wiide fa hande dido bonandaji hanke wakkati sappo e jena yamde won yimbe le nanube d'accordé armé mali wonde nokko no dirtedo gosi idum ley cercle takarus sedi wonbe tonbe kollitiwide soldat se goto heddiki le hen goddo kasen du barmi hen fa hande no bonandaji gonde wadder le sa haledi meden di kenya won yimbe le jobe nanode lumo nokko no dirtedo herba idum le commune en songo hollitawede mobile mabbe ngel ko yabbi ton bombore commune kalni on le kabaruji amen di watu jono jamara wonde tonbe wi sa ƴeewi yimbe le gombe le sa haledi ni kanye le wud le ni tipirama tiagal le majjum be ngadi no dango fewde e lamo ƴewto yalla hono hani renirde dati gondi le leedi meden di kede mo kanko no dirtedo bonkana may go kanko ni maire en songo ko mo sifirdo hen do faccitamo mohammadou samaseku
so gonga hale dum metti mudi non damarande na yeba sanne se kabiti be yata der ladde tiagal lawol gol e hakke kiloji tatima nay goudron o der badade poste barrage labezanga e do solasabe na kane yiltuade na dido nokuji yalla be kada bandiji di chamoydo do mobilaji ma irdo bomboje andon wide wakkat jun o jamaare circule en songo da yopira hore mudum yo boyjo ki modon non so telsi kay yimbe fuf iwon do sabi dabareji denago fuf kuntanaka hore hono fuf bombore wawata irede der nokku ngudduru en songo hakke kiloji sappo e joyi tan nyande fuf dum woni ko bonandaji na gade fewde bibi lede mali e do lawol hakkunde labezanga e bara be chaman do jon en mobilaji do jon en motoji fay ndiarobe koyde njopotake nderno dental mer en cercle en songo na kani wadde kawrtal yalla dabareji na kuntene hore sabi min njopirabe ko he amen ndenno mi halam haltan falaba min njopirabe ko he amen
sekrab so ngabiddo bemalame ande ngal oro bayne turtol mi joji modon no noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapade jidde joji chapade jitte nay sappo e go sappo e go chapade jidde joji chapade jitte nay sappo didi kawrital fuddi kenyen do bomo ko do faabe jewto gede bande kaborde lisa halidi meden di yoga e mabbe no kani nattinirede arme o gal do kawrital an hani wadde balde jewde bomo ko do be jewto to don yimbe kanbe heedade fa ngattire ngartire le arme mali o kede mo kanko no dutede general gabriel puccugo kanko lami dido hejoji no gori le leedi meden di ko mustifi do hendo fottitango mohammedou samaseku
zon deja fait beaucoup d'étapes
en kuntani hore ko hewi jati bangal golleji nantingul ngul tobbe waji binade de fatintinama araduji kabtibe kanbe nanede der larmi mali e kanye alhal darde mabbe garduji mabbe dun nono kono bangal darde mabbe de kay gude pabide do sifa diplome mabbe e kanye dubi mabbe ko wowi kay yo hakunde dubi sappo e jetti e noga didi wonko neddo wawata nadde der larmi so yimbe le janginirde emia be do kay yo hakunde sappo e jetti e noga nay kamin taki wide hebe e kabatobe gube de yawti dido dubi sabe dun tan won golle mabbe on don ko hani jewtede yalla hebe mabbe na baba bamede be dubi noga didi be jamire fa noga juy ma chapantati be chapantati juy be jamire fa chapande nay ma chapande nay itati denno ndedo waltira min tan huncande hore
donc ce sont ces aménagements que nous faisons
yimbe le golloobe kabarno terrain ngaydi ngori leedi meden di hakkunde bamako kany e Dakar wattu jone be kollitude jogiti Allahji mawdi sabi de ko yaati lebbi tati nyalawmo hande on jobdiji mabbe di be biibe joba ka be bihi du sa jeewi nyalawmo hande o tampere mawde be ngoni e mudun leedi ndi kedemo kanko noddirte Abdoulaye Berté o kanko on lamido heejo golleji dido golleji ko mo sifido hendo foccitango Mohammedou Samaseku
l'assemblée d'aujourd'hui suivi de
imade botu amene kany kawtal amen hande gal matinde kumpa kanko kanaka leedindi bibbe leedindi kanya kedde adnarundu e dotti allahji di kabaru lawi jande jogi wakkat jun o e hakkilo amen lam o hani dranade kabaru lawi jande yila gollobbe lawi jande be lam o tinno wattande hakkilo di honono wadani lawi keddidi tagal ndedo tobere kabaru ti allah joddi jidu no wodi joni watta lebbi tati ko gollobbe lawi jande be njobaka kala wattu momi jotti goto e lam ko be jomun holita wide do min ewa goddo so min jotti on dun nono kanno ndeno lati honi fay goto humanaki kabaru golle lawi jandi hakunde leedi mali e leedi senegal wattuma gollobe lawi jandi senegal be na jobbe be leedi mali di na jeba ko kanko ministre humani do kabaru almusaddaji sefko do mudun fayso ala famini yo honi wasude darade darne mudun
c'est une logique c'est une fuite de responsabilité
kawrital jowingal do hawaluji gal do kawrital fuddi dum woni kenya nokkuno dotteedo bon leleeti almagne be kolliti wiide bamde il hitane 95 fa yotti nyalawmo handen o tiidalaji jowi no wattu wonde e waylitiraade dum yaara iyaso sabide dabareji piadif wala ko mata le hen wattu joni o le majju fedde humininde kabaru hawaluji le fedde nations unies be kolliti dum won talkurun dum be jaltini talatar jabbinondu no dido golleji ngori kedemo kanko mohammedou touré nelad amen fa nokkuno dirte do bonno ko mo sifi do hen do faccitango Mohammedou Samaseku
dental der hewtugol yirwere woni anniya COP 23 o fedde woni holliti wiide fonse modo woni hakunde kongi ledde de bangal uttugol kala ko sawbinta gazuji bundi e kanye golleji kasindinaade der tabagol tongade kawrital parigal immade nde do tongande huncanande hore ley kawrital COP 21 lewru decembre hitano 2015 de wattu jun o ledde temedere chapande jagum e jennay yamiri ana emajje leedi mali e leedi niger dawrude no wulare adnaru ndu heddato e le sifa lollirdo 2 degrés celsius doni tobbe didi e le jatteji celsius soni leede de njuttinali kongi mabbe di no fewiri wakkat jun o leedi adnaru ndu no wondi nayaade fewde e wulare nde sifa hakune tobbe tati e ko fawi le jatteji celsius nder chakite hakke dubi temdere e le tongade nde hultama wiide soni leedi etats-unis ndi wala hen ana tiidi leede kedide jaba huncande hore anniyaji mabbe di ndenno dabare nde min jettiraka hinnade woni chapande jetti ma chapande jeenay le temdere yigaji leddi hono charbon keddo do ngoni do so gaz non yo feccere odo adadu o so petrol yo goto e litati odo adadu o fanda COP 23 o woni faccintinde ati dabare golleji kala ko tonga le karutal paringal le almusaddaji projeji di kala leddi jogi yalla idum faabo uitugol ko wiyete GES e kenye dum forata alhali jamarende rawanen to Marrakech tun lede de mbayno ndiri do anya yottinde adiji di bamidi fay subagol Donald Trump hono kananke leedi etats-unis mo walda e mabbe fi hakilo hadali be bamde odo anya honnyotobe yoga kuliti wiide gal do kawtal COP 23 gal honcinana hore dun godilal hakunde ledde hollitama wiide Angela Merkel e Emmanuel Macron nakani wardi goto imade be do kananke dido ledde Allemagne e France woni dawrude no leedi etats-unis ndi heddato e kawrutal paringal fadden den imadraji der gallure bon natadi sede.
européenne et au Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sikirab jeelo nen lay kere dujuto en pudiran do songo do be kollitiido ko yaata yimbe le temedron watnaabe fa yotto dunke en dine eurobe le commune bura kanyo en timmini kawrtal mudde ala jabbinodo to an songo to ko ni fana muddo fa biwto le hebbetinobe kan sikirade basiji ngado jiton hakkune jalleñ wattu furdi lanni be ngal do kawrtal baldiide fedde o nisende muddot merci ko se urute ngaran timmini rem fa do burem do ko yaata yimbe le chapan en joyom kanyo en euri le gelle sappo e jotti gondi e famminede fa djelo no be kani sakirade bonandaji ngattide wakkati furu fewde e roobe no roobe le tombe kani haybirede lanni be ngal do kawtal baldi di feddende no deta grefa si urute garanti min rem fa do kuccala do be kulitiro no yimbe le golliroobe sembe terde muude wombe tombe ben dufa pene dabareji djewte so bami fa sembeji mabbe timminobe kani yardi retret kambe du danya ko be njoba do no faana kawtal ngal INPS wondi e lanninade ton ila 2013 be gondi fi ton dabareji fa be djewto yimbe lo gollobe tombe seeda seeda ko kebata ko cewno dum bangi tawe de ndi foftere fu kany en dut danya ko bawi yobede sekirabdi wono no kabaruuti dimin jogino do bete hande dimbi juuti on sanne hedaade heejuuji amen ka faande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalamu.